Yeah, that good touch on the Zem, gang and blame, get good on and dang. I can't believe these days, need to go jail, get good on a dem. In a day once, peket, Mori on Zenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is M, genge mlenge kuja na ndenga. I can't believe these days, nitoka jail kakujua na dem. Hina day once peke, Mori wa nzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga, zile kalikali kama chuzi za simba. Mnabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mmejificha wapi? Mwanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. West net share life. Mili kwa na do street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini wrong rende boy machachari. Say to my face una beef kina nani. Oh my gosh samahani. Mitishamba ndomboga plus ugali flani. Hizi size miracola zifanyikangi. Mseli ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujajuta pepetwa. Serial killers at fighting terror. In short tume upgrade weapon. Fake ass niggas backbiting haters. Kazi ni ku update status. Wivu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Chazzy was there. Muki ni cross utagenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mogi kokeja. Fine girl lakini wezi sema pia ni jeshi ya kusumbua feds in Kenya. My young zuni penda, shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle, aja tukuachie working castle. Manager alirudishwa home, ju promoter lidai kumit doshin person. Niko kuberi na mandom, pale Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na makro, mata nisipo act utavuliwa na kovu vihasho.
Siendi, siendi, wambio watafute plan B. Ndio ni kuja watume kwa paybit. Nyima promoters wapendi, shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi ka weekendi. Ongea boss what you can be. Appearance, 10 G's. Nikizoza hawa pendi. Hinye gikombana ni Fendi. Huku ni kuban mona mengi. Mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Namanisha kwa radio na telly. Hey, revenue looking crazy. Ndakodesha ka Benzo na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be serious. Bullshit's trending. Hey, these old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. Na kwanga raw on the low but naiza banda boy. Kidogo ni kangembanga boy. Nikiwa mtoi nilikuwa na guns a toy.
Obe baba. Baba si kidogo ni mo. Kani mbali mi nafika sijali na hali. Mi mkali niko ndani ndani kamali. Nafika bae bila chali. Nafika bae tidi ani. Toto fulani bikali lakini rhyme flow fitika easy. How many times I'ma tell you this. I need a nigga like Nyari. He making a money. He making a mami goloka. Chisinda kulo filinda lingo filinda bruha. Da bruha ri bela rosa. Cheki manzi bila ring. Jagi fiti bila fit wana die kone feel. Obe baba hini real. Obe baba hina kill like nani na kill. Nifilo nage kwa misitu. Panda miti bila kitu. Ay, listen, ati maslendo ni wale wa obe baba. Bado mimi ndo ule wa shika yo lada. Taste fiti kama laga. Haga seti kama lada. Fika yo bae.
Yara kutoka nizem. Gengi mblenge kujana ndenga. I can't believe these days. Nitoka jail kakujua na dem. Hina day ones peke. Mori wa nzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is M. Gengi mblenge kujana ndenga. I can't believe these days, nitoka jail kakujua na dem. Hina day once peke, Mori wa nzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga.